najongea kwenye ulingo wa mapenzi na kimia zote kwa zote najifungua chote ya mapenzi nimefungua Nimedabolika sipati tabu Oh, tabu Majabu, nimezoea wala sina ghadhabu Kama moyo twika kana feel vibe I don't know, ila I'm solo
Nipo free to be single, so sweet. Niko free to be single, so sweet. Ah, mashallah, yalisha pono majira. Roho kwetu imejavura, kufa kwa jana kulala. Taratibu, gonjwa langu lishapata tabibu. Nimedabulika sipati tabu. Oh, tabu. Majabu, nimezoea wala sina ghadhabu. I don't know, ila I'm so lonely. I'm so lonely. I don't know, ila na enjoy kuwa lonely. I'm so lonely. I don't know, ila na enjoy kuwa lonely.
I don't know, ila na enjoy kuwa lonely.